Gandumbiza. Kutema kumuntu wa maguru Oya nasale wange basime Nichaba msive Nze kululu waka ntumbize Ya kukujanjava Nsinge nebado kitemengo Ngo uvate Tukende tucheze ne kundongo Oya mbalo njirire Kutwalire vacha jesingo Ngabalolo vate Kubaite kongo kone nkondo Ayayaya Jagala tukwa Songeno, tulumye na wali abanywi batondo, balingiriza na yete tubafako. Baby kantumbize mbikolwa, njagala gwe buli lw'oyo yantutumbize mukwano.
Kantumbize,
oh baby kantumbize mbikolwa, njagala gwe buli lw'oyo yantutumbize mukwano.
Kantumbize,
njagala tukwate songeno. Tulumye na wali abanywi batondo Balingiriza na yete tubafako Mbadde bw'omu bwenzi nga ntala Ngambira banga na byabafala Ngankaliriddwa nze omusana opo Njagala nkutake ku mutindo Nkwambaze gomese nkuba kachindo Njagala tutambuze jogo Tubale tunyize n'abempalana Kati ntegeka na mbaga kujoga Tuyite n'abakulu ab'ensonga Olw'abaana sindike kirindi bagambe Baby kantumbize mbikolwa Njagala gwe buli lw'oyo yantutumbize mukwano
Kantumbize
Oh baby kantumbize mbikolwa Njagala gwe buli lw'oyo yantutumbize mukwano
Kantumbize
Gende yetu gaji Mamuhulu na busute jo
Ula
Ula la la Ula la la Kuchiru mia gende yetu gaji Mamuhulu na busute jo
Ula
Ula la la Rika kinteke kanambaga kujoga Tuite na bakuru wabe nsunga Olwa abano sindike chiri ndibagambe Oh